From the conference center at
Conference Center our Temple Square or Salt Lake City. We need or had the Ochi N9 a annual general conference. A Jesus Christ sorry home and Chiman 134. Aye ye akasa for every general authorities any a sorry penny for Nasa and you may say Tabernacle Choir Institute our Ogden. This broadcast is furnished. Sir, I dare say, Bonneville Distribution. Now, Obia or Babe Chitrin B, I want you to me and free a honor, Yem Pneso.
President Henry B. Iron.
President Henry B. Iron, our dear the chairman of Toso Bako, our first president, na ebe ye chairman. Many a man, mema, ye mamu akwaba, our near to sumi nu, a ye or had your chin nine, a ye a sorry, a homa is Christo, a cheat before a dear chain. President Thomas S. Monson, our dear German, and I will be sa me. Minye ochiame. Yedi yengchia ema onwa ewa henyina. Any onwa onam abafu television, any radio, ena internet. Any onwa ewa stake center, ewa ewiasim bebiya. A conference yedi efa satellite ebre mo. Sa anso ni yebo asorin peni fu ewa henyina. As and you might be able to a combined choir at Orem, Utah Institute, Ryan Eggett, Anna Bonnie Goldlife, Anna Linda Maggett, a organ. Choir no able to glory to God on high. Now, Empire by Bidicano, Elder Ian S. Anders, our year at your soon. Now, only we are choir no better. I live in heaven.
Father in heaven,
ye ja pa wasro.
We are grateful to be gathered here.
Ye da wasa se wa me ye shiemu ne.
In various places.
Ye shiemu baby pi.
To truth.
Se ye beti wonsam pa no.
We are thankful to be here.
Ye da wasa se wa me ye shiemu ha. Ayeti Okomishenia Ase. President Thomas S. Monson. Yedono.
And pray that thou wilt continue to sustain him.
Ye bompaya so ube course we ishirano.
For the preparation of the speakers.
Ye da wasi se we si si akasa for. Na ye bompaya se ube shrine.
In preparation.
Se nshishe ya ye nina ebe suwa bapa. Se hon beka ye koma. Se ye tiye sen semiya.
Father.
Ye japa. Yet there was a cell, Wama, who would double Jesus Christ, and then in 2 hours for a
while.
Boy, say you bet me dinachi.
To be good disciples.
Say you bet me, I had there was a.
For this we pray.
When you're born, Pire,
in the name of our
Savior, O Jesus Christ, demon. Amen.
President Dieter
F. Ugdorf, Eddie, I'm sorry, Empenin for any area 70s. I was sorry, more MMI Adiomatum. Nasa OVS as sustaining vote here, Kevin R. Jergensen. Ah, Osher, I sorry, no, Enkutabu, Sikasem, Ebetro, Ebeke Kache, no, OVR. Brooke P. Hills, our year, or to train him a sorry penny phone, a better a sorry uncountable atre, a year a fear a train we.
Brothers and sisters, it is
yes, just yeah, Thomas Spencer Monson, sir, or yeah, or commission, any Swedini, any Odi for any president, you are sorry, or home and Chima Hotel for Henry Benyon, Aaron, our year for 2 4 Odikai, and I did that F Udo, a year for 2 4 to Sumian. On one would you 2 months on Sasso? On one engine 2 months on Sasso. It is proposed that the Boyd K. Packer, Sir Oye, do me no no to training. Now, on one would dear Jay, a year or cancer and do me no Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Darlin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hills, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, and Neil L. Anderson. On one would you tomb, and man was asso. On one would you tomb, and so enter. Excessor, on one, a war, on one, a war, first president, any do me a noon nasa, on we a D for, and who's any swadim who any a commissar for. One would you tomb, mamma's asso. Obi a on gin tomb, so eighty me, etcher. At this time, Sabre, ye pesi, ye ye, near da, Elder Sidama, Elder Tad, Al Kalisa, ah, or ye general authority, na osan a ye, and penifu da, ed your son, num. On one would you tomb, say ye de as a darkest ye be mountain, Mumma Monsas. It is, yes, sons who share that we sir. Ye be bo, Elder Lynn Jane Robbins, sir, or ye. At your son, no empen in for no bacon. On one would you tomb a man in sas? Obia on Tiasian so entre.
It is, sir,
yes, sir, sir, ye be ye, sir, at your son, and patem with your son, a free maid die a tossu bacon, sir, a fear ye will mimo.
Petro E. Abularok. Julio A. Angulo, Victor A. Asconiavieta, Duxo Bay, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Dennis C. Primhall, Thomas M. Charrington, Kim B. Clark, Wynn R. Dusnap, Rodolfo C. Franco, G. Guillermo Garcia, Julio C. Gonzalez, Mauro Juno de Maria, Larry S. Ketcher, David A. Lesueur, Paulo C. Loreiro, Stephen J. Lund, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Sergei N. Mikulin, Christopher B. Mande, Hirofumi Nakatsuka, Chikao Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Anatoly K. Reshetnikov, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren G. Tate, Hespon O. Uzi, Taniela B. Vacolo, Randy W. Wilkinson, Chi Hong Sam Wong. Those who wish to join
the person who came who near the acid, I can see a day ma on a juma pong iron, Miss Ramo Munche. It is proper. Say, Sansu, sir, ye be ye near the acid, Emma, brother Russell T. Ostoffel, David M. McConkie, and Matthew O. Richardson, sir, on your Sunday school, and Penny Four, Cassia was sorry. Yeah, person, ye ye on one a shep Sunday school board no sooner. On one person kind who not on the acid darkestia, Emma Yen Yanu Memani may ever a Juma Cassia on what I am mine, Momutre, Momamonsas.
It is proposed
yes, sir, sir, ye be friend, sir, on my son, first quorum, I had your son, Chi Hong Sam Wong. Any jog clubbing gut.
And as new members of the second quorum of the second
Korom na adioso na to sumienu Larry S. Catcher any Hugo E. Martinez obi a obegia tumbie man nsaso onwa onwo engine tumso enchre.
It is proposed that we
as soon as any paid this way so onwo ya area 70th
Julio Cesar Acosta, Blake R. Alder, Elaine C. Allard, Taichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashov, Jorge T. Becerra, Michael H. Byrne, Romulo V. Caprera, José Claudio F. Campos, Nicolas Castañeda, Walter Chatora, Fok Quen Seno Cho, J. Kevin Enns, K. Mark Frost, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, José Isaguerre, Michael R. Jensen, Adolf Johann Johansson, T. Gul Jung, Visit Kanaak Kam, Zerki A. Kovolov, Zerjo Krasnolselski, Milan F. Kunz, Brian R. Larson, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Tassara Makazi, Kumbulani Medleci, Dale H. Monk, Eduardo A. Norambuena, Yutaka Onda, Raimondo Paseco Di Pino, Marco Antonio Reis, Stephen K. Randall, R. Scott Runia, Alexei B. Samaikin, Edwin A. Sexton, Raul H. Espitale, Carlos Walter Trevino, Juan A. Uro. All in favor?
One person would you to Mumma Mansasso. Obi a onjin tun so se bi o ha ye san so sese ye beji tad ar kalista se oye Sunday school president ena John S. Tanner aye ne etu futu fo di ka ena Devin Devin G. Durant a oye to sumie no mo amoji tum ma mo nsaso obi a onjin tum e ma nsaso.
We know that Nimze brother Tanner
and Duran onu mienu na aye mission president entin sesia no onu ni conference center han na onu be free onu adwuma ase e was Sunday school general presidency bra ye be yi onu free mission president aye July 2014 yes sir ye best G other general authorities aka any seven area 70s any mpenifo e ho nya sa na tie no mo amujitum mu ma mo nsaso onwa a onwujitum so e ma ho nsaso medama se minu anu mema ne ma e wo se maji atum ene se moto aso e bo empire e ma ye ye srese onwa ya from sisi a mpenifo no emra no metna esro hanum
it's a long walk
e kwantintint
as announced by the church
ya kan brother Jake Jergensen, Eba Beka, and Kuntabuono, and Ne, and Sema were on match.
To the First Presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
First Presidency, Minyanum, Senia, Doctrine and Covenant, Section 120, Ekano. Wongwa, Wong, Etrenia, Yadi Asorini, and Tutusuduno, Eyeno. And the First Presidency, Apostle Fono, and a presiding bishop, bishopric. Now, almost more modern, so at the name of 2 years, I said, I saw in a bit deep one, and near my wash city. Now, sorry, no, Kua won't share, sir. I saw any sick assem, maybe be a beco ye. Sir, equo ye regarding contributions received. Eddie near my extra sorry, any sick assem, munina. Na sa kuo yin juma omo ye ye no e chere se asori ni edi won sikasem su ye asori ni bibia da ye di sikasem mu ani bibia won ka se won beye e wo 2013 no bibia bibia da de kwanso se ni asori ni e chere na sori ma no se won bo moden se won betu susu na won so endi ka bebre wene asema mede etu manim mene Kevin Jagerson ameda asori no auditing department ano
for the information of the members of the church the first presidency has
issued the following asema first presidency a person made it to a sorry for you know in him.
The total number of stakes was 3,050 with 405 missions, 571 districts, and 29,253 wards and branches. Total church membership was 15,082,028. The number of children of record added during 2013 was 115,486. And 282,945 converts were baptized during the year. As of December 31, there were 83,035 full-time missionaries and 24,032 church service missionaries serving throughout the church. One temple was dedicated during 2013, the Tegucigalpa Honduras Temple. The number of temples in operation at the end of the year was 141.
We will now be pleased.
Yeah, you never just Russell M. Nelson and Richard G. Scott. Ah, okay. Do me a no cool.
Dear brothers and sisters,
we express our deepest feelings of love and gratitude. I said, Darkest, here, Emma Munina. We are grateful for our recent flight. And I'm saying, I'm a coffer, a plane, Eba, banana, and pursue our aeroplane. Pilot, Nick, I said, be on for the belt, a monument. Now, I'm Pano, not aeroplane, air was so Cassia. Na mechi kakra na oba bia ne yem sisinu na osuru na o kasa bibia aeroplane no beti akoso ni fom bia na mama itietiem na niku eboa na so oba chichi ne re enso ya na mama itietiem kosi bra ye gbesi fom boko na bra na ne yem esisinu na eyem areho pa ma no. If we say, GDA any idea, am I yet to me a year a free emu? I turn now, Obia a free aeroplane. Nikuno Eba, Minchebe, Casa Chairman, or Catcher and say, Mr. Fatcherman, and I may read now, Usru Dindin, Nian Qua meet me at the Abuan man, Chichen, and say, Dan Nelson, Ewa, playing Muti, and once a Usru. I'm not sure that my friends are aeroplane is on the ebet me achiche ne ra na mu meka se ade ba ko a e wo ya bra boy mu se ye gidie ye be so na hwe ye be so ye gidie ahwe ebe nu bribi on ma sana en so hwe no ebe ba ana ase ne owuo ekwan ne agina ano no se ne maami se ne aeroplane no etete e wo maami on sa ɛno bibi saa na ɔno deɛ no ɛteɛ sɛ yɛba bɛhyia ahoɔden a ɛwɔ yɛ gyidie mu a sɛ yɛka gyidie a na a ɛbɛtumi atutu abepɔ no a yen ka jidie keke aiwo kese nemum jidie ewo yesu kristo mu yesu kristo jidie aiwo wonu mu ebetimi anyi kese pa awo bra yesu afa ne ho na yedi entrosema yedi amayen sa yesu kristo nchechre ono ano hyehye se yebetimi ama ye jidie emu aiden sa ensema ye kan dansen ye ka nyamesom a etimi akyere niema bebre ema afoforo sa nyamesom nu ase akyere ne se senia ye beye biem na ya chichire ye hu ako onyankopon achichire ye hu atare nu nti bibia ebetimi abisan se bibia ebetimi abisan se nti asusu ampa ya chichire ye hu atru onyankopon kese ye senia beye a ye jidie ebekyere Anase yachichire ye hu atu bibi foforo hu bibi tse se adwoa da bia bi wa mitimiti se obi ya bobo obi kwesi ada no na enkofo di hu enkomo onwo a onwani ji bibi tse ball bo hu no aya na ebisa se onwunya mesom no yachichire atu nyankopo anase yachichire atu bibi a ewo so tse ball ye osi mu bia ebisa ye ho nso ehifa na yejidie wo e wo se team to say bia football team anase e wo bibi fefe anase onipa bia ye gin obi agi ne tum empo team a ye papapa ne e du ho no ma onwo ntimi nya ne oso onwo ye na onipa ba akope e na ujidie e wo nkwa ene yesu kristo ye rade no na e wo se wo ma se agidi e da edi Nyankopon eka ewo ne mransem du no se ma obi enya nyang mefofro enka me ho na osan ka se monhwe me so ewo bi adwen bi a mo bewo manhihim ensuro enso no nipa bebre ewo ho no ma onwo de onwa asumje se onwo de ombedi enipa echi na adisyon di fwo eni amanye fwo debi ano na yeso onwu jidi ashe ewo enyema onwu ye anase onbe mo onwu nyamesuma da di anase onwu di besie an onwa chichi onwu abo nyankopon anase enipa minyasa enso hwei bi emfie bebre etwe mu obra na ma nipa bi amene ne adwuma etia me se adenti na menyi menya mesom emfri madwuma ameye ho na ochye me se enwo enhu hia se mede ni mienu bebom ena me den ma yesa nyukra ye nokra untimi nchichem ena untimi mfa bi nso ento nchen ntinse enokro ne efri abode nyansapemu edan mu anase efri nyankopon wa nokro bia efri nyankopon ho enokro bia aka yesu kristo nchechre no enso no ne yebisa me se memfa me jidie no ento nchen me mu ano ne me nipa ne kachre me no na me ma me jidie edadi ye juma ye ye nya a ye hwehwe enema pepepe ye no ehun a onwe suade ani gise onwo hu kwan se onwo be kansem bia onpe nenso no aho die no entimi ndade ye ewo bra wode wani ato ema enipa ensem kwan ho susumu nokran so untimi enbu en wani nguso ni titru nyankopon ensem no na se ye bedi enyankopon sem se di nhyira ba bre bia na se ye ndisu nso amre bia no ye nya enhyira no ohaw ewo ewiasim bebre efise nipa ewo mu na enwie peye obia eni daso ne onwo pe ewo ejidi a onwo wo ene akyere anase jidi a onwo nie enipa bebre adi onwo ne ma onwo pe adi nyankopon anim ebi mu kura adwen sade ne nyankomsom ewo yabrabo emu ehu faso ne sen na sen ewiasim emfi akonyina no ye onwo a onwo sreye ene onwo twi enkrofo a esum nyame ebimo kura adwen se nyamesom na en how e wo wiasem edeba na emri bi ohon ma na enim enyamesom tino na nkrofo aye ne mabasa na enso no udi Yesu Kristo anase urade no en cheche papa no se wo pese obeye na chidi ni papa pa no eno ne as dia de bia o se se ho na ede en cheche papa e free sro be mai ebra wo ye wo di unyamesom no na wo kire ujidi na o ma amamfo nso ehun o da na di Awurade na onim se ne ma no ebe e wo so onwusu ekwan a ombetimi aba ne nchen ahwehwe nti o se tin 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 na ekwan ne ye na emom eye keto e bi ne nipa kakra bi na onhu trustem no nso e kire ekwan titru bi ebetimi ahwehwe ekwan no ne agina so kosi awie Nyema yesua e wo trust him no e boy e ho ban e bi ni se ayare a aya ha enkwala ye wo mfufo no e kum kwala ni mamefo bebre nanso so no apam dada no e wo enkwan ye befa so a ye betimi ayesa ayare bi ni asi ho no a ye tro no emfie mpem miensa atwa mu Enipa bebre ewu efisa onwo yehwe onipa enimde na onwo ntimi entie ewrade nasem no Minu anu mema ne ma ene ade ene ye hu wo yabrabo emu se ye bribia ye sua de enso ne ye hu ye nyanum de na fa no kra no ye betimi enya nimde bebre free trosem no ne ye nya ensempa efri soro ewo Say a bomb pie wall, GDM. Now, yes, sir, a bit me up where me are ye near my baby, Debbie. I need to true, Miss Onipa Embra. I assistant. A radi and Embra no, I was saying, no, a year and she's upon my end. Now, sir, and Simbia, I am a papa, Nippemon, Mummy and Richard. Nyankopon en cheche wo sansem mu mumi enfa trosem nyina ento ye ho so se ne bede enfa so ne nimde be man o how e wo hon mu wo bra ye twin se ye betimi acheche ye mu na yakeken bibi se sansem mu de ye me ama bra bo mu nsem ana se se me kase mi bobra pa na se me de abra bo peche dia se wo kase wo cheche wa bra bo mu eyie e wo nsem bi se hu a A quampian who are betting me, a co when nim, a quaco do nim dear, or say when ya ever brabo emo. A quampian ni one ma, or betting me, I yet near a was a way ya wow. And so real a person in Crawford name, who ye will be a simone in Crawford G. Tumno. Sir, am I your son? And never be brave one more, who should near a nipper bedger tomb and son on my young one near my Nasa and send me your uncle Bishop Sancrofway. It's me, sir, never be brave now, so so. And yet, Quambian, who I bet to me, Eddie Janson, I can say, Yen to mean deep on Yanko Palm Ransoms. Empono said, Oh, be I, ya. Ade enye papa no ekwan bi ni ho no ebe dane papa bone ene esum entime enye no kreda impose se nipa nyina agituma bebre na agituma trosem no ebokoko se eno menka onwo efre bone papa ne papa bone na onwo de esum ema kanea ene ekanea ensuma esum Ewiase entokwa edikan echi no na obi enyum bia enyum boni bia obi abegitum a na ede abrabo boni na na echre na enipa emi opepepim 50 na onwo adwin se enye kwan bia ni onipa bebre sa ne ntimi enya de boni But boni anasa abrabo fino de bia na ya abrabo fino oba bedi adanse e urade anim a obebu ya ten fa ehu a ewo obi a oni gidie mu a ewo ewiasem bebre na fa no toto gidie ene akukuduro a me ameba ye friend emily a o se se wawu ekọ bra na owu na eyekokram yare ajini hunam dua ni nyina no na ontimi nkasa nanso no na osre wonani mo ka kire mi se papa men ha wo hu ewo me hu minnim se me bibia baye pepepe wie peya mame emily na ni jidie no echre echro fefefe ewo sa areho mre na na yihiano sabren sa abaywa fefefa ne ma enum na owo jidie kese wa nyengwa japa osrum ene ne nsisheye ane ekwan a oho ma ebusua na ebusua ne yachichin dindindi atari nyankopon na ode ayeye di awaye ne apam one ne kun ene ne nya ewrade asese no na owo jidie wo odone ma no na impose na oba bewu no na owasum die na owo jidie se dachi bia one ne ma ebetimi akabom efisa owo jidie wo ye nya japa oso ne ne banum afi apem a hankron edio otwinsia president Thomas S. Monson ekase impose ye be ehu ebekan enkrofo obesre na yesia atamfo bebre momie nya ekukudro nu na ye ti onwa enipa bebre ne nipa bebre ka enye no na ye njina hon mu akukudro a ye nhihim na edi nyankopon enije ebre and no kai se enipa nyina ewo onwu ehu eni suro na onwa onwu sia esuro ewo jidie mu no onwu nya akukudro nso president Monson asked me okain ehu hia power ya brabem entimis misra mu menuanu mema ne ma debia na ewo mo kwa mo na kwa so kom mo awurade nchen no mo ma mo jidie mu nya den mo nka mo jidie na mo enda mo jidie edin me bom pa ye se mo ba chichiri mo hu ako nyankopon chen den den na se ne ne nokre no aba betran wa kuma mu den nyina me bom pa ye se mo abra bo mu nyina no mo be ma mo jidie ada edin me ka we wo Yesu Kristo di mu amen.
As I have pondered my duty to share the gospel,
I was a mechanic. Na sansema Yesu Kristo kan yin. Na ma to bi esi ho se momonhwe. Na munye de mahu se me maye. Brana misano na me papa enkwa asore. Na me mame nso enta emma asore. Na yete Washington DC. Na bebia na yete ne mutwi ye. Some months after my 8th birthday, mi di mfie enkron no ye nana ebesrae na me nana na eha na pa se me na menua panyi na ye nkwa sori minim de okachre me mawofo na minim se anopebi ofre me na menua panyi na oka otuyefo okachre ndia sia opese ye mpunti opese yetu minkadia okan ye ba asama okahe na eka makoma anche na minua penye ni me ye bo yesu na yena na eko osese obe boyen emre bia ye be kase ye ma talk wa asore no de ebe hu se enche kroa na wa tro talk no na wa dia brain ebe du mre bia na onchro biom na mo na wa my apa e wo se ye di e tro ye talk no
to help our father recognize the importance of his
na me ye nana ye niam bi a e ma ya wo fo ehun se ntronsem no hu hia ye obo na ye nana e bo a ye ma ehun se ntronsem ne hia wo ya brabom dia yenim pa ne sey na yenana no odo empa no odo insurance am nso na oyobi a na na brabo esuye esubuye
her influence changed the direction of my life
na brabo ye bibia ebo a esesam me ma brabo and check right bla me wi university no me hu oba wi bi a na me ni gini hu ye ye na ye friend Jenny Watkins na me gidi se no no so nani hu so gime ho na enwumre bi na ye di nkomo na oka assembly a esesa ma brabo oka se ose se me ware a obi a me ware ne yo obi a odi mu wa asori nim a wakọ mission aba samre ne na menye obi a na ma tu madwe ato wo se me commission sa enwumre no madwe se sign madwe se se ye pa
I went home I could think of nothing else
me ko fie ne na mentimi nwi bibia anadwo ne mentimi anna
I was completely distracted from my studies the next
na ma disia kra na me ntumi nsuade ye na me bompae na me kase ene me call me bishop ho akokache ne se me pese me commission
Jenny
an kanse me commission
she loved me enough to share her
na eyo odo owo ma minti ene ne gidi owo nti asama okan ne e bibia asesa mabrabo meni ni nyina ya commission na ye wieye no ye ware wo temple aye Jenny aye nigidie ene nigidie owo ema nsempa no nti enije aye wo ene no nigidi se nkenye sankyereche ya nka ye se nige aye wo nka ye nsanka da na yenim se wutu uhusi wo na wo som nyankopon a Jenny obi a na brabo esu buye pa aye grandma Woodley ani Jenny ayenkrofo bi a omabo me wo ma brabo imu omu bi a ankensem bi a ebama me bu afu a ana abeye bibi a ebesunsun mechi but eyo odo mo wo ma menti omu sempo omu kai na ebo a me ma me commission
each courageously help me in loving ways.
Na omu nyina etu mifo ebo ame ama enije ame wo enemre.
How can each of us become such?
Ekwan ba eso na ye nyina ye betumi afa ye betumi abo obi.
We must be sure to sincerely love those.
E wo sei ye tue hu si ho ma obi a ye pese ebo ne bia ye do ni pakro no so. Sana ye betumi abo ni pakro na wotumi enye gidie wo nyankopom.
First challenge in accepting the gospel.
There was a yetrom ekwan a ombetumi adi ntransem ensempani na ombetumi adi nyangopon so adi. Enye din se so omu wo anamfo ne ebusuanfo a omu esegidie na ombetumi abo omu a.
Your love can help them develop faith in God's love.
Ye gidie wo Yesu Kristo mu ye betumi di aboa omo omo nso omotumi atumpon ye betumi a aboa omo ne niema Yesu esua wasori mu nso yetumi etusa yetumi tumofo mo mo nso mo Yesu esua sa niema no so
show your sincere interest in their well-being
e wo sei ye kire ye do a ye wo ma wo mo na ye di adanse ye efa Yesu Kristo.
You can help in ways that are grounded in principle and doctrine.
I was saying,
With some families,
na onunya sa adiwe wo tempo ye betimi asi nyankopon ahinienu ewa asasisi se ye do onunu eye afapem kese ewo onwa ye pese ye boa on se menanen ene meyire adia onunya wo meso no senka mehu so onu dome a na onu pese menya abrabo papa se odo mudi onutum no
in some cases and
prepebre ebia na ebeye denzi ebeji nkrofo adi na pep kwan bi so na ji onudi yen ejapa a also ne man ye betimi aye ne ma bebre se ye ji nkrofo di a nyankopon ba bia wasase bia eje se obedi Yesu Kristo anasa ji nkwan na chi na o the erection mu
share principles that help
monche enema ebechre onwa awodo onwu no ebebo omo onwe timi ato akoso akoduru dankwa monkai yenna enyi nkakra ene enkakra ochina
you have followed that same pattern
sana unsu wakoso ewo bra wo asori mu
sharing of the gospel
munchre ekwa amfa so munfa kwantitia memre so na enche osum no na se wa wa dance die fa Yesu Kristo empata je no enso ya de kese a yetimi etre nyamsom no na Book of Mormon any Bible any etre sem akan any wa wo ho a de ato asofu die no aye yodu a wo nyina betimi aboa mu e ma mo hu ade e hu hia pa e wa abrabo imu se u betimi atre Sanya Yesu eye eye no e wose uhwe enema nkitinkiti e wa nyamesum Yesu Kristo mpatagye no e ma yetimi be yeti se yen agya pa awosro no sanya be betimi atena abom dan kwa ene yebusiam adichie bie ni hon ma ehun hia I was in your message, Jesus Christ, empathizing. The advance I was brought by you, Efa Jesus Christ. And then the empathizing to me, woman. Now first trust in my exercise. Nintia, I was a onuna oje on mukron kron 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 bet me amu bi edi ashenu so abone bra.
Do not become so absorbed.
Me ye se enema ehu hia na mum sua Yesu Kristo na se urade ni chechere no se wa wa dia wasua ni ufape ma wanya no ebetimi aboye ame achre sa ne man achre afoforo a ohu hia no kese pa yetimi esum yen agya pa no ye e wo bra ye boa afoforo bra ye esum won
greatest example na
and shesu papa a ewo ho kese pa wasasi so ye yen urade Yesu Kristo bra no wasasi so no enema enchechre ni osum a ni odo odo nkrofo oni nkrofo a na onwo oni onwo ti ananka onwo nsekra se nko onwo ni onwo oni onbe ye bebia so no do bia na ohu onwo nemo hia wo eno ochre onwo na otun safron so onwo mra no onwo medi nachi minim se ni tro ni chere no eni ade ade anije eni asumdie bebre momi en kai ni enye se ni onu ye bra ye chere na ye di arehyem ya arehyem ehyem krofom ene niema wa kire nyina na kania fefefe efri nyamesim beba ye ewo Yesu Kristo dim amen.
Thank you, brother.
Damase enuanom kwa no ene asori manya be sori no onwa to. We thank thee, O God, for a prophet. Nasiye tuya Elder Robert D. Hills. Ah, okadumi nunuhu. Ebeka sachre. Uya Elder Claudio this Zwick. Any W. C. Zwick. Ah, okadio son beka sachre.
This is the 184th.
Ha edi ochin nai aye asori ni se mu as Jesus Christ asori ho menchima hotefo.
Thank you. brothers and sisters,
of all the lessons we learned from the life of this world, emu bie no won meda o pefe a emu eye du asin oseti enchurche anzana ye beba sasisu ana ye wosro no na yishie mu no obronsam no etu eye nimtia wo nyankopon hihye odimai na onwo ngudi na chi no onwo nya onwo ntimi ento nkosu biem ewo empuntu ombenyan entini hweyie nia ubedi na chi. Na Yesu expressed his commitment. Ek se obey your city na oka se eja wa wo pene enye ho na nyunyam no ema enye wo dia da bia na owo asasi so na ochirichire na no ohia enso he bebre na emubie ni hon ma edi ni so na mpa na osua ositi ewo enema or how our fair moon. As I say, Yajin Kwano was obedient. A year or city, he atoned for our sins. O to me, a year, Bonim, a pata, and my ewo, and our sign, yes, a boy, and say, you are, you bet me, I sorry. Now, or since you acquire, you bet me, I caught young ager or was running chain. Now, I would name say, ye ba, ye bay, and from so be brave, not ye sia or city or abrabo way moon. Now, say, you city. Ye jini mpata ni tumwache ni edi. Na ye jidi se enam Yesu Kristo mpata ni ntini. Nipe nina ebe timye nyankwa. Ewa bra ngu yo sitie. Ewa emra eni ayedia ewa asumunumunu. Eni ni church. Yesu Kristo etre ye se. Ewa ensem kitu ebi. Ah yin nebe tia se. Asi se wudomia. Di memransem so ene bra na bedi mechi na se ye bo asu a ye de Yesu Kristo edi eto ye ho so na ye ko apam ye ni ye nyankopon ko apam se ye be ye setie ekosi abrabo ya brabo ewo asase so. Because the other beyond, you call a son, because she said, yea, we, a shimukina, I will bra, ye fat in a didian. Now, ye dear dance here, say, ye pepper muno, ye be din in ransom. Now, you shall bonifacher, a wadrin, drain, any at inca, any and near my aya, and in yankopon, and semno, and a bobra. Now, say, ye knew ye hua. Now, ye tree and who a free. Sa ye nye o siti, na ye kasi ye biyo siti ye biyo. Ye chile ye do emano. Ne bra ye di o chos emno suno. Ne ye kosu ye, ye nti asye efa o siti ye hon. E bri biyo hon ma na ye so, en so ya baye ni mse, ye baye bibi ameme frene se, o nipa ankasa e siti ye. Ewa bra, se ye ya na ye, ye and we free on Yanko Pomra, not yea de Yan San and the Yepe, and as any and Kofoji tomb. This is widely practiced. It's as any puppy brain, and a yes, I near my intimate. I was, I was a city a do Yanko Ponch, a shisha sonno, a buffum, a way, a brabum, and the emrum. A babriana, a sorry, maybe etimi a yim, and near my own bayo city. Na ongu ji unyankopon ada edo na ongu sumunu nafi ongu yiyi enye ma ni mranse ma ongu jense ewoso ongu disu eni ni ongu mpese ongu be disu eni na difu onu sunu ni ongu che ni epeni epesi ye disu sa enye ma wezi e disu efizo ongu nti ni ntia ya disa mranse mi yamaye senia enkwala enye biribia na onwoti onwawofo emra onwode mo onwo ase no
but we all
nanso no biribia na yenim ne enti a yedi akomsheni na if it's a way ni Yesu Kristo asori na eye ajenkwa no na o chire edifo no nema onwe ye wo ewo wiase na na se ye nti ase ewo city mu esikena na fe ye hu bia me pepa enso eye bra Yesu Kristo wo Garden of Gethsemane no obompa ye premier sachre ne papa wo so o ka se o major senke betimi aye ye a makru a we say en fri me ho nanso
nevertheless not as I will
enye me pe
but is that
na mum wo de
God would not override the
savior en yakopon enye en di Jesus Christo e pepa no so na mum no ode abofo fri soro e ba be bo ano na ajin kwanu so gogota onso no san ko anko betimi afre abofo mo onwa timi ababe yi na fri cross no so nenso no no ac eye o city ekosi awiye no ma o ye empatage no e ma empuno na eye ya eni ewuo susum no yenyi sey eye o setie eye ajinkwa no o setie eye odo aye de ma yen agya pa oso ne ne ba no na sey ye yen ade ye pe eye o setie se ne ajinkwa no ye na na ye da ye ni jisa ansem agya ne kan ze we ni me doba oso na a me ni ji ne ho na ye ye ni da so se da chin bia se ye kwa agya ne nchen a Obeka chen se, why are they? Wo ni papa a wo yo setie. Bra, na ba meni jie mu, ewa we ra di imo. Ye di ye ye pepa e yo setie nu chen se, ye be yade pa. Nani ye be free e chile be bi an emra. E hiya se, ye be yi ye hon, e di ye hon so, ne nye kukudro, eni dan kwa eni jie. Eni, anigye sɛ yɛayɛ biribi na afei ɛyɛ nhwɛso ma ɔwo a ɛwɔ yɛn ho na yɛ sɛ wo ankasa no wohyɛ wo ho so sɛ wobɛgye asɔre mpanimfoɔ nso atom na nneɛma ɔwo kyerɛkyerɛ nyinaa nso wadi so na sɛ yɛbɛka sɛ yɛbɛyɛ setie anaasɛ yɛnyɛ setie na ɛwɔ sɛ yɛkae sɛ nneɛma ɛbɛtumi afiri ade a yɛyɛ akyi aba na Enti no bronsam ne na chidifo no na onnim ne be fri on echira ba so onwo mpe enyankopon enhyehye ode mae won se sa na tie dia adenti na onwo echire se onwo be yesa de kasie sa so na osi enzu ye bisa ye ho ensem bisa ye bis adenti na ye mu bi o hono ma ye kasie ye nyo setie empo no ni enim se bone ho ensunsu aso no ye nim no Trosem no emae emuae. Nienti a Cain ene Adam emani bi Adam ni Eve emani bi eye anyo siti eno. Ese na ongu da odo bronsam ese nse ni ongu do nyankupon. Ye do a ye di ma ajinkwano ene safuwa kesye a eche se yebeyo siti eti se ajinkwano. Se ya hiri ya hu ewo wiasi mu ni yesi yebeyo siti ni eche no odo ɛwɔ Nyankopɔn ɛma nyinaa ɛno nso no ɛnyɛ ɛden sɛ ebinom bɛtumi akyinkyim Nyankopɔn mmara nsɛm a ɔde maa yɛn sɛ ɛbɛboa yɛn a ebi ne te sɛ ma obiara nkum anaasɛ yɛndi awu anaasɛ mannyɛ biribi te sɛ saa ɛwɔ sunsum mmara a ɛbɔ nyimpa Nyankopɔn ma nyinaa ho ban mpo wɔn a yɛn wɔ no nanso no sɛ yɛbu saa mmara wɔsie so no ɛde awerɛhosɛm bebree na ɛbrɛe nnipa bebree no nso ɛdwen sɛ ɔmbɛtumi akum akɔla a yɛn wɔ no ɛsiane sɛ ɛna ɛbɛboa wo wɔ kwan bi so na sɛ woka sɛ wobɛyɛ womunyɛ osetie na wadwen sɛ yɛade papa ɛnya deɛ a wobɛtumi asesa nyankopɔn mmara no na ɛne ɛho nsunsuansoɔ nso na afei ɔwo ne nam baabi ba saa na ɔwo ayera na awerɛho aka wo sɛ yesu kristo akyidifoɔ no yɛwɔ ye wa sedi ese ye be so ne mran mu ene ne mransem ene ayeye dia ene apama ye dia to ye hosun
in december 1830
ye 1831 december mna emema ni bi on my from se onu nan krofo a time asori no
through the prophet
ewo Joseph Smith adina eka se ewo kwan be so a na e nwanwa kra ose mum ma tamfun ka nwanu ntum na mum from nipa mu ni ene kokwam ntin mum from no nfo ni ntia onwuta urade na emra na adie bie nu a obetimi adie ya obetimi dia abamo so a obetimi ayeye no bia ma ne so say all the time wa ontimi nkasa biem ewo mea memram enu nti no munni memra asem so eye no kra ene ye gidie no
the scriptures of
na strosem no ensem bebre hon ma adifo a nwasua esetie ewo nwa esue hu Joseph Smith ye tre no entusanso ebe free se obetie na damfo your friend Martin Harris. Now, Martin Harris, Esra Joseph, Bebre, said, oh, Miss Radino, no man, no fa manuscript, and I said, Trot, and Emma, watch every book of woman, nay, yeah, or high Dunsian, no fan coach, and a busian for. Now, Radino, I catch Joseph, said, the uncle said, there be. Martin, a cosso, Sre Joseph, so uncle be, said, Radini beam.
Na
Joseph Korn premier nsano Awurade ne ka se mo onfenche nipa enum pe a onbetimi ahwe sadie na Martin ene ne sharpam ese obeye sadie ne pepepe okoduru fie no na afi nkrofo e hye no se mayenhwe elbebre no not near a feet, sir, and Tom Cassia, not while she and no ma and Crawford for a bashir, sir, at your dean. Now, and Crawford, if a year my dear friend in some now on a year, na a nonsense and son Joseph Radino Etiano, na Yamana and Twasso and Tre Book of Mormon, not Asimni Asibium. Na Joseph Ebrey na ununu hu wo sabone a waye se oma obi ehye no ma no eye ade enwo soye nti eye kakra no Joseph ye ma no esan betro se book of mormon enchiche biem na osua ade kese pa ewo esitim a ebo ano ewo enenne Moses odifo nso eye another enhweso fufro wa okofa Ethiopia eyire bi no Miriam any Aaron ekasetian na Awurade ne tian wo ka se meni Moses ye meni ye de ano ene bekasa na Awurade ne ekasa semwezi ekyre asori emano ewo ye mrei mu 1830 Harum Page na okka se ono so anya di sem ema asori no na Awurade no etian no Echa ahunte fo no se na mo me ye osetie e won ne ma me de be ma Joseph se ne ana Aaron tie na oji ni bibia te se Moses osetie e di enhira na se ye baji bibia fri onyankopon ho no ma enhira bia e go se ye di emra sa enhira no ejina so no osetie ye de enhwe supa na kire senia ye tre ni ye tre ye ma no na ose suanwansa ewo wo omabunu mremu na suan se wo be di nyankopon mransem ewo bra wunyi na eno ebo aye maye nya ho akokoduro se ye betumi afa ohaw mu daachi ampa sa asuti a oye wo gesemeni ebo aye jinkwa no e ma ne a court course ewo Golgotha. Me nuanum emema ne ma. Sa ama ensemu ekan efa ewo makoma hu. Na me nuanum mema. maka we mu nyina akere mu sene ametimi akeka makeka mu hu ama mu nya mu asudia mu wo manyankopom sene ebe ya mbetimi anante nanim a boni bie nim hu na meka se mu mre mu hu ase na mu mfa mu hu ma na mu nye boko na mu nyire mu hu ndi nyankopom ransem no so emre nyina me di me adanse e sronko fa ajinkwa no so te ase efi se o yo se ti enti kotodwe bia be brase na tekreman so be ka se one ajinkwa no mom ye nan eno no kese na ye njini ni e awie peye na ye nso ye be ye se ti ni yedi ni mransem nso na ye betimi akọ ene na akọtna e wo nyankopo ahimaa mu ene me mpae bo e wo Yesu Kristo dim. Amen.
A little boy was practicing the piano and I
said to a bi ah na obo nsenku na papa bi ebuza na se na o ma me wo fie na bofra ni na no se na odwene sei na yemba nu ma ye wo ebo nsenku no ameda me ya se wa bomodin e wo sa ejuma imu na wo de wo kire won nsenku no du fie ya ba be mu e frane dwan de bia ne wadwane on pese usuan senku no na da kro bi de bibi awon wasem bi sie na ono ankasa kotena ase es sha ase ese obon senku na se ya dwin se ne ye sakra ye tia ye hu se enwon wasem bebre si wa babru se yan kasa ye boye humo din di Yankopon church ye no so ye benya inshira a onyankopon ahisha maye se ne ye ntrokronkron ne kan in fie bebre twa mu no me ne me yire ene me ba Evelyn ene ebusua yadamfo bi ekọ Arches National Park na baby ba ku bi wo ha ne ye pese ye ko ye friend the delicate arch na ye nante bebre afro bepo na ye woni jem bebre nti ye shaase ye shaase ye no na afedi ye na obre abem kakra na enam se meni abre ni nti no se meduru ho ni nti no midi gidi gidi midi ma nya botre ena me ye madwen se medi ye meko na man hwe echrechra na ewo ho a ye dechre ye kwane na na me hwe papa bi a na menim se ebia na onim kwan no na me shaase e koy na me shaase e edu bebi me hu se na e kwan no enko yie na aye din yie na me hu no se me du bebi na me hu se bebi a na me pese e ko me se se die aye din anya ade a metimi edu ho enti ne me ye madwen se me ko mechi na me nya botre na me du ho na me busa me yene me ba se to me do delicate park ana na wode anije kire me se won du ho no na won fa ekwan a na ekire ekwan papa ne so bebia na ekire won kwan no enu nti ne won ko du bebia na yepese ekọ no na me die enam se me fa ekwan bone ne so nti ne menu ho na we kire me adie na momiendwe ya braba ho ene mpen pi a ye ye niema etisei na e wo se ye busa ye hu se ye di Yesu Kristo nsem ne so ana na se ye di wiase ne chi na se ne John ka won wasemie o se ye fa ye renhye Yesu mu na ono so e di ne rure be hye ye mu on free ye on ma yenimu ngu aseda na Yesu Kristo ayo obi a ye de ye rehye ni mu a ongu yenimu aseda ono ene kura ye
the same bringeth forth
na
fruit, for without me.
Send ye Christo kind, or say some one from Uran Shemumia Muntumi Bibia. Nasay ye de Yahoo to Tosan Sem Yisua. Yahoo said, Yesu Christo, Eddie GTA be ashe him. Na on no any enipa ye de Yahoo Tonosua, or Bema ye in Sue a ye downqua, or no na Obema ye enitia surunco. Onu na obema yen tu mini enije ene nchechie a ebe tu yempon na se yedi ehu shede ma yenimu ngu aseda na niema bebre wo yakwa mu a ewo se yetumi bomoden se yebe ede ebe fa kwan boni so na ewo se yebo hu moden ni yesesa na ye nya ho brase ne yesa san ye nkwan a ye diso na ema ye ben ye nya nkopon pese me chiramo bibi na a etu Joseph Smith ye kai se Martin Harris ayira 116 pages of Book of Mormon no. Na eno kire Joseph Smith ade bi na Joseph Smith esakraye no na odi Yesu Kristo in kire no sene Doctrine and Covenant Session 3 eka no eno no ye hwe de kire wo Doctrine and Covenant me kire niema miense bi a eno kire ye and no chere se obie ni ho betimi agina onyankopon no enhyehye ye ntem e wo se ye sanso de ye wura hye nyankopon mu ene wo se ye bomoden so ne ye sakra de bia na onyankopon so chere ye se ni mebi wo ho a enye se ye o se mayemfa mayensi nyankopon atwetwe ma yen apama ye ni nyankopon ahye ye bomoden si ye bedi so osan so kire se ma yemfa ye ren hye ye hu na ma yen dwa ye num se yen ena ya ye biribi na me bompa ye se ye de ye re ye bedi nyankopon asem so ni ye de ye re be hye ni mu na se obia ode ne re hye nyankopon mu ni a quaint being you want to mow Yakupon Begu and the master.
Or having broken the most sacred promises made before God, or having trusted in your own wisdom.
Say, ye dear, say, Yanka say, my yenim beguasi.
If this is the case,
na Bibi say, at ye walk, Bibi say, moi, mean you are a me patro yen sacra. Na yen tin Yakupon in church in itchy. Na abofra bi busa ne nana bema ese nana na hine wadi na ne nana bema ne se me nana medi imfie edu nson na abofra ne busa ne nana se nana na wo sha ase afri imfie bako ana na empempi no yesu swa na ana ye nyi a ye ana eto ye se ye nyinda aya na ye dwene se ye nwuda na
as time goes on
emre e koso no ene ye hu se ye nyin ye hu se ye ho de kofom ye hu se ye wo se ye ko ekọ hospital ni ye ko hu doctor fo se ni ye ho betoye na emre beba a ye ni agyenkwa Yesu Kristo ebe sie biem mesremo se sa emre ne so a se ye be hu Kristo enam in chirechire ene enidi a ye wo woni mu no ene enam se ye di ne nsem ne chini ntino na obet ode ne nsem a ye bo na sendue mbe chire ye no akase mo mbra me nchen na mechiremo se mo de mo hu se Yesu Kristo ma Amen.
With you, I join in a warm
welcome. Nemo, bomu, emma, one hour, one, abba, 70s, nemo, emma, ma, kwaba, na mede, akuma, ina, siye, ma, Elder Callister. 41 years ago, I. In fear, you remember, I could hear you, mefro, kake, siye, bimu, ene, me, yere, I'm offer for Jean, ene. Ye baber ma Scotty. Na ye dia den sie nya ma bebre e tu kwan. San remunu na emra efa belt bomu eni ho. Inti na me yire no e de ye ba no atone nan so. Na esese anka na sema oka se ampa ye owiemu no anka wo se e ma me hu se no suru. Na afi yes ani pepo biso no. Our contemporary mono, I fade ye, not a wishy abba canim, near to me, hushy, nay into me and home. Car cassina, a canyon cassin into the name to me, engine a preco paint, you know. Not I was say a toy boise. Just as I was Ansana, may be Ansana, major not quine in general. May you any be a car no punono. Na orisi ene ye ba no e woni sim me she no ana mi ntume nye she na mi wusu mi ti ebre a mi fi kani mu no mi fa abotani rere ni mu na mi koye won ma tu na me yere no e prepare woni sim na moja ba na nso na one me ba no no munyi na omo home na omo ti ase ebre a me je ma home no me bisa me yere ne se edien kra na na wojin nanka unim se na adie yi eye hu ana anka obetumi ewu otwa ni ni sheme na na enisio woni ninim na okase oka asembi ya ere makume mu a abepemene ejiji wo masum na asema oka eniti ne se na me bomoden se meji e baberema no nkwa ehwa na mehu se na odwen se ye engine no eja tom na na oka se ka ne behye nso na mimini se enti enye sa na na ebesi na na enya di obi abewu me sheme yere no na o de nsa fa ye ba ni tin hu na na me dwin wo mitim sei oba ben no be ye bibi a kokodro wo msei na wa ye ade a wan dwin hu ankwe chese ana na nka tibie yi ebetumi a e de o help ye abraying tese se na engine no de o how bra ye ka no asedem no obia each of us believing the other person obia na obia ka se enti ni nua e na wa shene bufu enti no na ye ni ye hu nkasa mreka kra nanso ye bo mu aye ka ye chere ya dwen chere ye hu ye hu no ye tumi bo mu ni ye ye ware no ejina ye paul bo kokko se mu mania enti mfiri mu enu mu na emmom asema Emma nkosuo nkwa na monka na asem no kire ahotie bi sei na wote asem biara ente ase ana yenyi na teshia ebufuo yetu yehunya adia ebufuo tumi ye ewo enipe mu yetu mi yehunya ebufuo eye ewa gudie mu amanyose mu eni yefie fie mu eto de bi amofra de techema a ano ye nam se blade kasa chwa wanwofo awarefo a wenye abremu sue hunu etumi omure etumi fi amabotre na omutumi ekasa webufo mu chwa mu ho mu ho eto bia ye nyina etumi kasa from another's perspective. It's me kasa ebufuo mu kasa etre ye ho ebra ye nte ye nua no na dwin tre mu. A recent letter from letter bia efri asori ni first presidency no mu tre se Yesu Kristo asem tre ye se yendo obia eni enibie ene nti ase ebrempo a ye ne omonye adwin wo bibi ehu che inkaye kesie yi a emayen in proverbs emebusem nu solomon to fo se muaye bokosi anka enibre na asem din din han han ebufuo enche se it does not mean we never yen yen say adwin se nia ye ye dwin words that may be firm in information asema asetre asem aka no boko no mhm book of mormon what example
the sons of saraya emmanu ene yasmon so on go jerusalem na on enko fa brass plate emran na na saraya adwin se ne ma no on ebe pra ontimi ma na ti asema na ne banify e kan kasi na me papa me mame adwin se ye bekwa ko wu e wo kwaye nmu na okasye me papa se ono ye odifo na wa me free ya sase ya na e ho ne yete no na me mai se de onwu mabiem na onwu kwa ko wu wo kwaye nmu na mo tie ni asere anso na nka odwin sabren na na how ese ni mu se bia ne ma no entimi e ma na odwe ne do ne fie fefefe enwe fi ababetna tent demu ewo stresso ewo bra na oguso kra ewo no na ye piana kosi bebia na nihu ababedu na se ne wo ebia no ahuri every as to say kakase am na ekoni opese obone nebusu ahu ban na and blame na afina or tetian entire human race na kasa na ewiase munipa nyina asane eno ane ka no bribia no na liha ekan na ade ana ema na yire ne eka na okache na yire ewo ehumo bromu ne dikan no ogitum sania ne yire no ehu neema ehono na me papa ka se minim se me yodi me hu neema ni adai so na se nke etna Jerusalem anka minim nuamu ebese na niku no ekan sema efa ne ma no ehu na asema yaba asase minim se ekọ bosha asase ni so na minim se urade ni beji me ma na afri leba ensem na me papa cheche me ma me re na sa so na sese no ye hia e ma ne me ma a on betimi di obu ama onhu e wo ewiasim e wo niema bebre suban bebre mu ene ma e sunu e free ye ho ye ho ye ntimi enhu bibia anase ye beti bibia a free yemu ankra kra bia ewo yeso nanso no e de ben e na ensem bone a Paul e ka an wasem se yenya yenya atenka e ma onia afoforo no efa mu edi kan no na se me ame wi ame nwie peye no mesra mu se mu misa sa asem wese. What are you thinking? Eden na odwadwen be na odwen. Bra na me car no na musi abam bebre ni me yiri ayire ye hu aye bibia obetimi aboye ba no hu. Menso me ko bisa no adentina oyes ade ne. Na ɛmfa ho neana ɔyɛ ɔyɛ ade papa na mmom neana ɛho hia paa ne sɛ yɛbɛtie obiara ne yɛte foforɔ no neɛ nti a ɔyɛ saa deɛ no na sɛ yɛhu nea obi ɛredwen no a ɛbɛboa ɛme yɛatwe ɛho afi kasafi no ho ame ayɛ ade papa sɛnea na apostle paul ɛte aseɛ no na yɛn nyinaa nso no ɛkwan bebree hɔ a yɛbɛtumi ɛhu saa asua ho yi na nea ɛyɛ ɛho hia kɛseɛ paa no sɛ yɛbɛnya ɛkwan a ɛbɛfa so yɛbɛtumi aboa yɛn yɛn asesa yɛn ho medi adanseɛ ɛwɔ ahummɔborɔ mu ɛnea sɛ yɛbɛtumi aboa nkurɔfoɔ bebree ɛwɔ kasapa atenkam berɛ a susum kronkron no ayere yɛn ho awura yɛ akoma mu na ɛnya atenka ɛne neɛ nti a nkurɔfoɔ afoforɔ ɛdwen foforɔ na ɛboa yɛ me yɛtwe yɛn ho ɛfiri nneɛma a ɛyɛhu ɛme ɛba kronkron tebea mu medi adanseɛ ɛwɔ agyenkɔ a ɔdɔ yɛn a ɔhwɛ yɛakoma mu na ɔdwen nea yɛ so yɛdwen ho ɛwɔ yesu kristo din mu amen.
We are deeply grateful.
We are deeply grateful. Enyum no ebeye ochina no pa eye non krone fa ekwesi nondu mountain daylight emren Sunday morning enhye mu no ebeto aso sisi ayebetie efri elder Quentin L. Cook a okadumie no no hono a ono beka se etwato na so okase wiya kwa no ebeto nyum high on the mountain top. Na Empire Etwato no Sister Linda K. Burton, our yet Relief Society F4 President.
Hastening family history and
abusua abakwasɛm ɛne tempo adwuma no ɛyɛ ho hia sɛ yɛbɛtumi atɔkɔ so anya abusua nkwagye sɛ 1981 papa bi a na ɔtwɔtwɔ nsɛm bebree ɛka kyerɛ ntwerɛfoɔ sɛ obiara bɛwu nanso no na medeɛ mekaa sɛ ɛduru me so a meme deɛ deɛ ɛma so saa nti sɛse ɛdeɛ yi saa sisi ɛdeɛ a bra na ɛba yɛ so ɛwɔ bra a yɛba bɛwu anaasɛ sisi ɛdeɛ a yɛbɛdwen ho sɛ yɛwu wie a ɛno na twerɛsɛm a anaasɛ nyamesɛm a yɛde aba no ɛkyerɛ aseɛ fɛfɛɛfɛ ɛwɔ nyankopɔn nhyehyɛe anigye nhyehyɛe no abrabɔ mu yɛsere yɛsu yɛyɛ adwuma ne yɛdi agorɔ ne yɛtena ase ne yɛwu Job ɛka sɛ onipa wu a ɔbɛtena ase bie wu ana na saa mmuaeɛ no ɛkyerɛ sɛ ae ɛnam yesu kristo mpatagyeɛ no na Job a ɔba bɛka saa asɛm wie no nsɛm bi a ɔkekaeɛ no ɛno nso ɛkyerɛ sɛ ɔse sɛ nnipa a ɔba naawo no ɛde nnam bebree kakraa bi no ɔba bɛyɛ sɛ nhwiren na afei yɛtwa no ato fam na ɛwɔ anidahoɔ sɛ sɛ dua yɛtwa to hɔ nom a ɛbɛsɛn afifiri bie mu na ne mman ne ni na ɛde mman aba bɛyɛ dua kɛseɛ yɛn agyapa a ɔso ɛnhyehyɛ ɔwɔ ma abusua no ɛkyerɛ nneɛma bebree ɛfa dua ne ne hi ne ne mman na twerɛsɛm no apam dada no malaka ɛka fa yesu kristo bra a ɔbɛba bio no na ɔkyerɛ sɛ na ɔkasa fa ahomasofoɔ ne bɔnefoɔ no ɔkaa sɛ saa nkurɔfoɔ ni yɛbɛhye wɔn na yɛbɛhye wɔn hi na any on men na na Malachi eka sasim we esa chese she me di Elijah a oye okomsheni no ebeba ansa na da boni no erade da boni na ba na obetwe kuma ejanmu kuma akonkwa emufraso na emufraso kuma akọ ejanmu senyesa mabesei ewiase medeno mebesei ewiase na bra na yedi asori san ba bio no moro na enso san ka esi sase muem echre Joseph Smith eye 1823 Christofo no Jew for eji Old Testament asemi efa Elijah itum ona no ye komshenia odi otwato a okunokita Melchizedek priesthood na sana Jesus Christo Eban ne Elijah ba Kedlan Temple 1836 April tosumiensa na okani Malachi bosha odi ba no odi sa to me a ye de abusua bom e wosa ene twetwem Eban na sa asemwese no your friend, no, it's spirit of Elijah. And as Elijah soon smelled that Rossum Elderson, actually, and say, and Nuna, a chess soon, crunkrono, Adam's dear AD, Efa, crunkron, a busia, a yam. I jinquano, a can see mu, Efa, a subway, who here. No, Cassa, I just a nip of Bema, and as a nipper, ya woof for ewo. And so any whom won't mean quite journey chen. Now, on one castle, your bonus at the chair and chasseur. Nancy, no, not young crawford, and we were young born with Sune. October 11, 1840, Velet Kimball, actual letter, echo man Nikun Hebasi Kimball, Anna or Ne Dumie Nunu, been on a commission, our English, your Bruce Mammon. Now, or case, now, may cast them with every valid trust letter or Troyan. In your conference, Cassia, ah, yatin car, a be murder, a free brass or in the President Joseph Smith, actually, a near my fair be ah, a chaser, a bebosu, a mewfo. Paul, a cassa fast idea with who Corinto Funguma, a tossu. Dunum and Titemu Dunum Chrono. Now Joseph Enya and Chasia Cassia we every this him. Now I say a Yahunya said, I sorry ma Ebaco John near born with Su Ama on Webusia for ah, a woo and sana sas a Yamisumi Eba. Now, yes, son. Na ye John mo se ye buang ne onwenya e hun kwa among wetimi a sorry e ya wuso re dikan na si se ye chresa nyamisem so ewo ene due fi on dem vale e ka se me pese me bo esuma me mame e san se mu enye enije etrosem ene nyamisem na enema ye tutru a ye de esua efa busua un e ban kakran 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 si ejira honum aya ye de ama on obi no ejira honum ma ye de ye hi ekoka ye emman na sadi we say ema temple adwuma no eye eda opefe na okase mumosu ema mawufo na yen yasade ne se yebe yesade ya maye yen yempenifo ewu konna na sa nyamesemu ejon ma busianfo First presidency ebo asori ma ni titru ye emufra ana se emabunu no se onwunfa onwunwa hwehwe onwabusiafo odin any on my warm award, many on stick moon. I was here, your teacher, I call your hint, I could see him, your bye. Now say, yes, sir, and I did sadly we say, a year and walk one. Well, for Woodruff, I can't say, same way, F. I just said, Smith, sir, or Tnassi, Tintin, a senior bit me day, Temple, Jumano, Fapim, Nessie, Horn, Munabra, who. Quorum of the 12, no, and some no be uno among endowment. Now, on we no, I woo in, on we in a voo temple no near monks, that to me, I did a see, as I juma, and some no more call. baby, a sorry warrior, Mountain Western. In fear, you are saying, Etching, no one will be St. George Temple, and a present Brigham Young, a whom Senia, sir, I hear dear, we say, a boy, not to say, oh, horn more, and my own way, chasing in your way, a wound. Sir, same way, saying, so no, ah, Wilford Woodruff, a kind, be being one man, a fat Wilford Woodruff, cause be being one man, a fat. Nyamisemi hu ema menije se yebenya ye yirenum ne ye busuafo ye papamun ne ye nyina yetimi asori da ye be owusori en beba ne ye nyina kwotna celestial kingdom sadie me we ye ne me ye titrupa ai wose ye tu ye ho se eye sadie we enye nije se ye tiasesese sadie we ne ne de di achin na ye betimi ayire ho amadwuma enkwaje adwuma na akoso ewo ba bi bebre Ewa bra ye ya ye de ye wo temple ewo wiasim ba bia sa ye de ayeye de konkron be ma ye krofo sa ye ko ne akwa konye enyi ewo sunsun mu ne asum je ne abambo no enso edin sha ebrain na president monson bra ye friend so ye apostle no na oko eti Los Angeles Genealogical Library na okasafa yen ewufu a won twen se menu mie no ye betimi aye adwuma ama on na abie kwan ama on na se ye bekọ onyankopon fie no ne akusa akwa akoye se adwuma no a onwu ntimi nyen na Elder Monson Eckers in same way aye June 20th 1964 na brao kasa na temple e wo wiase me ye dumie no pe na sa brɛ no President Monson at Kosu Se free sa ben besin yesi oha eduasa ena yonwanya onwo dedication enti we say no eye anwanwade a eboa mas adwuma akoso wo ya brem ne yasan aka se temple edionu nwotwe ena ye baba ye baba besin sesia Ebusia edia abafun emfidia yetimi ade yesa ade we say no adoso bebre na president Howard W Hunter akasese se yetimi de abafo emfidie etimi ehwehwe edin ade yesa adwuma we say ye wen na urade na na eye eno ase ye gina ano keke ena ye ba be yesa na ma wen na ye di sem fidie sa o ka sa se mi mfie dun kruni na sa abefu mfidie o dwe ho enye ye ados bebre ma me bi e wadi aduasensia e ka kire mi se wo de dwe ho se ye free bra ye di ene ma ye fre no microphone ena ye ye ne se ne ma we Na sesia no me ye me de me computer esi me mukase na metimi eye me ame family history e wo bra me nkwala no onwada no menu anu ma ne mema ye busianfo sesia no family history center no e wo ye fie temple ene ebusia abakwasam adwuma na nye ye nko a mondwe onwo onwa wu ko no so ehu na aye ya ye de ma o ebetimi atwe on every as prison those in captivity onwa ya so onwo as ademu on bebi sa se sesin edin biem ma me bi e ka kire me nanse e wo so late temple o se bra na me wo confirmation edemu hon mu na me yesan me ti ni bi se e ka kire me se na obi a owo fiase no ye be gya no manako na bra okofie no kwohwe trusting se asem no te no ohu Joseph Smith asem o kan wo session 128 eh ye doctrine and covenant o se moma mo ne mo kuma enya enije na moma asase enso entonwum na moma ewufuo no entonwum enyi Emmanuel aye aya ye sise no ansa na asase beba sania obetimi aboa me ye yi onwe free as a prison na prisoner no ebeko ah ye beja no nti den na wose ye prophet Joseph Smith etrae say or yenfa ye busi ya fwonsem ene ehunsem enko a ye begia tum na empenifo no aka afrese obia emfa aba fun fidie enye ade obetimi ate Elijah sunsun ni bi abanu na se ye beko temple ni akwakoya ye de ama o na se adwuma we no kese pa no eye emabunu no ene betimi aye se emabunu e wasori mu e wo word bia no enko the temple enko ye baptism nenso no onwo ne onwa busuafo obehia ne board members etimi ayiro ho ajiji edin mi ayesa aye de amonwo onwo ne asori no ebenya enhira bebre mamu enbu emwa ewufo no betimi de aboa mu no abofia na onbe boa mu mamanya enije a mo boa onwo no sa adie insira kese ya ye de abusua ebugbo mu no ya odwe ho a onti ase na sa sorry ya ye do osun bebre no wo hwe enipa empenifo kakra bi ena bebre na ohon ma unhu onwa busua e wa sorry ensise e wo family history no na bebre na nzo unhu onwo nanamu FN9 nyina se ya tro e won din wo ho no na e wo se ya hwe ye hi ene ye ban a ye nya de a ye benya nkwaje se si ya no ye wo enchechre no ye wo temple ene ye wo abafo fidie a ebusuafo obetimi aye se adwuma kronkron me chise me chese ebusuafo entimi entra enkamom no nwunsia no nwuntanye ensiesia na obi anfa ensem a ewo hɔ ma bakwase mini emfoni en ewo nanana mo na ye manke to ano onweni chi so mbesua afa ebusua ba bi onwu fri bai se ne onwu bu onwu bra ebi mu enya onwa koma asisa ekɔ onwu papa mu so na onweni chi nsem mo ni emfoni a onwu hia na sesi a no onwu aba funimdie a onwu betimi de sa emfoni ani nsem nya akwakɔ to computers na yet keka sa ne ma we nya abom ni abɔ ho ban ɛwɔ adwuma na mmom ne titiru no ɛne sɛ ɛdɛn ayɛyɛ de na ɛwɔ se yɛyɛ ɛde ɛma wɔ ne akyerɛ ne obi abɛyɛ saa nwoma a yɛfrɛ no my family booklet no ɛbɛtumi aboa ɛme atumi anya nsɛm ɛne mfoni a yɛbɛtumi de akɔ family dua no so no sa ebusua enema wezin e ose eye enema hia ye papa ne betimi aboa me yetimi anya dankwa onwa onwupe bibi papa aye eye kwesi ada no eye busua no ema adwuma na akoso ntem no sa di we na betimi aye ma me bi e kan se me ba wadi dun sun sori a kwesi ada ye pon sori a na wo akotona ne computer so ana ne nua a wadi entwe dun so na ya ne ne agye se obetie nsem no na hwe mfoni ne bi sadie we extra ye busua no bebre ma onwo so anya Elijah sunsun no na ye nhi ene ye aban no ebetimi aka bom na Jesus Christ adwuma obeye no eyi oyem mai na otimi edi owuo so mai nipa nyina anke yentimi enye mayeyan ho yenso enso so yebetimi enso ejira hon ma ya ye de anso na yenso ya ye ajinkwa ewo Zion bepo no so e mayeyan ye busuafo senia yen ene wonwo ebetimi yabo ya baso akonyankopon ene yenyan kwaje medi adanse ese Yesu Kristo mpata no ene onyankopon ejise ya ode mayen ne ye busua no ewo Yesu Kristo dim. Amen.
I'm dear and beloved Father in
heaven, privilege and blessing as a great family.
And then the counselors and then the apostles nina aye ji omutum esese and they have my ensaso
we will go forth now
as I support your mon ya be koso aye dia wa counsel ese yinina e wa hutie mu e da wa sine Jesus Christ and then impata wa ya mai se e be koso edi na semso ni yedo eda wase ni nshisha di atu ya kwemu enene enenyina ewo Yesu Kristo dim amen.
This has been a broadcast of the
184 in Shemu, Ehoma, Jesus Christ, Asore, Ehoma, and Chima, and Wotifro. Onwe Kasa, and Ye Yongu Free, Asore, and Penny for Ewa Asore, Sa, and Yuma, Yatu, and Combined Choir, Free Orem Institute.
This broadcast has been furnished
as Bonneville Distribution and a demine. Obi or Betrim be, I want you to me be free on Yenji and to.